narindi mu mibabaro numvise ijwi rinyongorera riti humura humura mwana wanjye humura nuri wenyine ubwo narindi mu mibabaro numvise ijwi rinyongorera riti humura humura mwana wanjye humura nuri wenyine nuko bingoye urufatiro turacyariho
Kuwabaza umuntu iteka kandi Imana ni